mukwane birowozo byafuuka luyimbe wange muli wobulowo mbula nokola ensobi nfanze amadirisa gakona buli kyenkwatako kigoma nze nga tokimanyeka buli wobeerawo biwoma nze wamanyiza bubi wantekamu ebibeera mayitande sokumanya wanyingira ku kifaananyi kyo gwe nsibanze beibe
Oh, I'm cool.